Yashamwagika maji hayazoleki, yamepita nyuma mwaka huu haeleweki. Familia yabaki yatima, hospitali yamejaa, wao walioambukizwa. Shule, klabu hadi patakatifu kanisani yamefungwa. Oh baba, yametamba kila kona za dunia, kote kimehua habari za nea.
Epuka kusocialize, kisha fanya kusanitize. Minataka urealize, ili janga ni hatari. Oh, jifunze kuquarantine, ili janga lisiandamine. Mungu baba ingiliana, kivyo tuwezi.
Unapopiga chafya, jifunze mdomo kuifunika. Tulinde afya, tusije sikitika.
Mara shule zimefungwa, mwenza moyo inasonona. Naso kwamba najigwaya mwenzangu, corona, corona,
corona,
mwenye,
corona,
ilijenge,
corona,
ilijenge linatumalize.
Corona,
mwenye,
corona,
ilijenge,
corona,
ilijenge linatumalize.
Soko zimefungwa, corona. Shule zimefungwa, corona. Tuendi kuna biashara za funi.